day, Jalo boy, you are mommy. Jano la wetina bicho, etina wanti wai modeu. Jano la wetina bicho, etina wanti wai modeu. Kale tuke twa tati wa bicho dweyana. Kale tuke twa tati wa bicho dweyana. Alana ume atacho, na tisi bicho anija. Alana ume atacho, na tisi bicho anija.
Ya la ida, una kuma, a kuweni. electrical and mechanical. Saintika Mololongo, Naimara Daima. Bota Kawa Market AMES 770 B Rasta Moja Nanana Usaimon Mwasia Gilman Thomas Musio Kandevi Mwene Renja My wife Sara, Asante, Pia de Tena Kitali Metambo, Chairman Kuso, Pachakos, Vice Chair Kuso, World Country. Kutuwa Ibule, Kaida, Mama Mali Mali Shop, Nakebe Tianginesi, Salam, Evans Woman, Jawalia, God's time is the best. Taekwondo Master Asante Precious Yombua Malibu Tumandane. Yes. Yes. You want to get your ninja skinky? Palume, Maseno University.